Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Finistère nshimiye Imana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, no guhera saa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo kibanda ku ifungwa ry'insengero mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararahirira kongera gutegeka u Rwanda kuri manda ya mbere y'imyaka itanu. Umuhango urabera kuri Stade Amahoro, ahitezwe abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma batandukanye n'Abanyarwanda. Umutekano urabuteye ute? Navuganye na ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ambwira ingamba zafashwe.
Birumvikana ko ibirori biraba mu kanya katarambiranye masaha ari imbere makeya, ariko tumaze igihe twitegura hamwe n'ababitegura nyine, ariko natwe nk'abashinzwe umutekano hari ibyo tugomba kwitegura, cyane cyane iyo haza abashyitsi b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino. Birumvikana ko habaho umwihariko wo gufatanya n'inzego zabo ziba zaje kugira ngo tubashe kubacungira umutekano. Iyo tuvuze umutekano aho ngaho ni umutekano kuva bageze ku kibuga, aho banyura mu muhanda, aho bajya, aho bari bucumbike, ndetse no kuva aho bacumbikiwe kujya kuri stade ahabera umuhango nyirizina.
None se umutekano w'abanyagihugu wo murawurinda mute? Ndashaka kuvuga umutekano w'abanyakigali, abatari bushobore kuza kuri stade baragenda bate? Imihanda ifunguwe n'ifunze ni iyihe?
Umutekano muri rusange ucunzwe neza ku bashyitsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'abanyakigali, ariko birumvikana nyine hari umwihariko ku gikorwa cy'uwo munsi. Imihanda iri bukoreshwe kubamenyereye i Kigali, ku bashyitsi baraye baje n'abakomeza kuza mu masaha ari imbere, ni umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ugaca ahamenyere nko ku Giporoso, kwa Rando, ku Gishushu cyangwa kuri RDB, ugakomeza ukaca ahahoze KBC abahazi cyangwa hari Kigali Convention, ukanyura Sopetrade Peage, ndetse ugakomeza no mu mujyi rwagati ahari amahoteli nka Serena, Marriott, Four Point Hotel, ibyo bice. Wakongeraho nanone agace gahera kwa Rando kajya ku Bisada Amahoro, ndetse n'agace gaturuka hariya kuri Prince House gaca hari banki ya CSS kakinjira marembo ya Stade Amahoro. Impamvu ako gace kazamo ni uko duteganya ko hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza bavuye ku kibuga bakaba baza kuri stade nta handi banyuze, ndetse hakaba ari n'abarangiza umuhango kuri stade bagasohoka bahita bajya ku kibuga. Ako gahanda rero kazakoreshwa. Birumvikana ko mu gihe iyo mihanda abashyitsi bazaba bayicamo, niho dusaba Abanyarwanda ko bazaba bihanganye cyangwa bakaba bakoresha indi mihanda mu gihe abashyitsi bazaba batambuka mu rwego rwo kubakira.
None se ACP Rutikanga, nk'umuntu uri buturuke mu karere ka Ngoma cyangwa se uri buturuke i Muhanga yifuza kuza hafi ya Serena, nubwo ko adashobora kugera muri Kigali kuri iki cyumweru,
bazahagira wenda unyemere reka mbonereho kugira icyo uko nabayobora. Umuntu uzaba uturutse ngo cyangwa iburasirazuba, iyo mvuze iburasirazuba n'ubw'igihugu cyangwa ubw'umujyi wa Kigali, azaza ku muhanda umenyerewe nk'uwa Masaka ku Murindi 12 katire ku Kigali Parents, azamuke Kimironko, Kimironko ajye Kibagabaga, Kibagabaga ajye mu kabuga ka Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama aze ku Kinamba cya Kacyiru, agiye kuri Kwaru akomeze Nyabugogo, nimba rusohoka mu mujyi, nimba rukomeza mu mujyi azamuke kuri Yamaha ace kuri Apakope atunguke mu mujyi ahandi hahoze gereza ya Nyarugenge, akomeze mu mujyi atunguke aho ngaho waruvuze kuri Sena mu mujyi rwagati. Ariko nanone uturutse tuvuge amajyaruguru ubwo ni Musanze cyangwa amajyepfo ubwo ni za Muhanga, uturutse za Muhanga ashobora guca mu muhanda wa Norvege, kuba hamenyere muri Kigali hari umuhanda uca aho bita Norvege ukatunguka kujya nyuma i Nyamirambo akaba yakomeza akajya mu mujyi, ndetse uturutse majyaruguru cyangwa majyepfo bashobora guca ku giti cy'inyoni bagatunguka Nyabugogo ugusha kinyamirambo yazamuka Kimisagara ushaka gukomeza mugi akazamuka aho bita kwa Kabuga kuri Yamaha akaba yakongera gakata kura Pakope agakomeza kuri ahoze gereza akajya mu mugi izo zose ni inzira zabageza mu mugi ariko nanone n'uturutse igicumbi cyangwa ahoze cyo bitaga Byumba ashobora kuza acakaruma hari umuhanda ucaho hasi ugatunguka ku gisozi iyo yose ni imihanda izwi imenyerewe kandi aho hose hazaba hari abapolisi bayora abantu bashobora kuba bajijinganya badasobanukiwe kugira ngo babashe kugera iyo bake.
None se kuri iki cyumweru nk'abakirisitu bari kujya gusengera kuri Sainte Famille bari kujya kuri Cathedrale bari kujya i Remera hariya kuri Centre Christus cyangwa se abari kujya ku Kimihurura ndetse n'abashaka kujya gusengera kuri Paruwasi ya Kicukiro abo ngabo baranyubahe.
Genda biragoye kuba navuga kuri Paruwasi uvuze cyangwa buri rusengero ariko inzira zirahari. Ikindi ntabwo imihanda izafungwa umunsi wose izafungwa igihe abayobozi cyangwa abashyitsi bari batambuka nibamara gutambuka izafungurwa gusa turabivuga kugira ngo n'abageze aho ngo abagiye kwambuka tuvuge n'umuntu ujije kuri Sainte Famille ariho yambuka ava mu Kiyovu niba bafunze kuko ari umushyitsi ugiye gutambuka zihangane nimara gutambuka azarekurwa yambuke ajye gusenga.
ACP Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venusi nanjye ndabifurije igitondo cyiza.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku manywa y'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. Jumweri ko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro gikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivuga iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunziza Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo naha tuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro ni mu karere ka Rulindo turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri isoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari nabawita umuco wo kubagura ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute
reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hadi naho mwebwe muvuga ngo iki
no kubagura
kubagura kubagura abashatse kuvuga iki
nuko gira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana
umwana utwita agasobora kuzavuka
noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicaye bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki
bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo
muti ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbi umuganga yarambyaye wa kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntagiye subwo rero bumubone
umuco wo gutegura inda ubumva gute
njewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe biriya biriya miti yagihangagiye nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso yakareka
ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo
yakareka ashaka nta kuba yagiye kwifata ariko simbimenye
ntubimenye ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara
noze wamubuza kujya yabishatse ariko wamubuza kujya yabishatse ariko njewe nango nigeze nawe nyine nigeze cyo kumushakira
mama wigeze ujyayo
aba nagiye
kubera iki
ko nizera imana yo mu ijuru yonyine ubyumva ndabyumva
ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute
njyewe numva atari byo njye ntabijyamo
kubera iki
reka reka imiti ya kinyarwanda niya kinyarwanda nyine
nyine kubera
ngomba kujya kwa muganga nkizera imana ko irankiza bya kinyarwanda n'ibya kinyarwanda ntabwo binjyamo
ufite abana bangahe abo bana bose nta namwe wigeze bakubwira ati
nyamara nigeze nje
byagendaga bite
nyine nje natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara
umuco wo gutegura inda uwumva ute
bibaho kera wagiye kwa muganga noneho bakamya kubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umugiye agakira abantu uzi kwa muganga byaranariranye ariko ukongera ugashyira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka
noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo
bikaba byagenda neza ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banze ujye mu giturage abandi bagutegure
na n'ubu biracyakorwa
ubu yuri nimenye bajya y'igiturage
mugabo ngende twa nkuru nziza pacifique iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika turi kuganira ku muco wo gutegura inda umuco wo gutegura inda wo wumva ute
umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba abizi akakohereza akagikora ati genda umanze uce mu kinyarwanda ugaruke
ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora
mu iwe barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine
bivuze yuko ari ibintu bizwi
birazwi gutegura inda birazwi gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu kinyarwanda bakagutegura
wowe uzi ko nakwiye kwitwa nk'umuntu uzi za pacifique
njyewe banyita nta kibera umwanzi bive nabi
turi kuganira ku muco wo gutegura inda
numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza
kubera iki
nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byagenze bite mu mezi yawe wagiyeyo ryari
njyewe nagiye yo yashika amezi arindwi nubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywenda kanwa gake yampemwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize.
Dr. Anisette Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyingi byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse baba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu cyamubiri wacu byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko uburyo hari n'uburozi wa wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranya mu by'umuntu yariye ibi byubaka umubiri birinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande haryo bizaba imyanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari hawufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai nguko rero dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Anisette Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7/7/2014 cyangwa se kuri 7/7/2032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwo agirira nabi ndetse amwizeza ko azamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino.
Ariko ko mbona wabuze amajyana amazi ahabaye iki?
Reka namba. Umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisitafu.
Aha, ni ibikise? Ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi?
Bagiye se wa muntu kama kuri hari hano no nta nkuru niyo ko.
Aguhora iki?
Amuhora iki se wagabo buri byo wapfa? Ahubwo se
anamari.
Ndakumva.
Nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza.
Yarahembwe ariko.
Yarahembwe nyine. None se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kugura agatabi na kamwe. Ahubwo arakwepfa kwepfa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas.
Niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas.
kiva ye
wese ko muhoza kunkeke bikaba byayatumye ntakariza icyizere yumva ko nange nari nzi umugambi wanyu
ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyina aho yaramaze iminsi sinumva se ngiyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rize mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushatse kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye
ndakakubura da dore uko asi ntagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera mbivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byeyigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi akayimena n'inshinge
ubonye niyo bibyo byibura akazira ubwenge bwe atazize ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yagezeyo nyine ni uko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganisha niko gukata arigarukira
nyamara ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranye neza
mubeshye
ariko genda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya muntu nuko uwo ntazibera mu rugo rwanjye nk'aho ndi umwinjira koko nikwe namari kuko ibyo bintu atabimbiye
umubabare nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera
abantu we urugo ni ibikombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko muba babana nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umusahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishye se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zabe
uti ikinkuru nzi wese kandi wakagira imana we wari utazi ukajyayo ubu se imyaka tumaranye wansiga koko umugabo wataye urugo ubu byavugwaho mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igitsebo
ari igitsebo kirenze gushaka nawe ntagereho no kubyara
nawe we data we
mugabo
nkunda watiye inkoni izamba ntuntengenyine yewe wibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sa reka nze gushaka isahani muri ibibazo byawe
oya ni ukuri mbabarira
Walahi, nizito zoro umunzi, ayarimi chanye kabisa.
Nungu
kage nafu meza hile, chani, pozi.
Nungu
na mange mwenye isu, miliku kabu. Mba nanzi nga vila,
munga pakwini, mwara kusimu.
Mukomeze mubwire ndasi murasoreza kuri ya ngongomani igera ahantu hakazamo gushaya mirakura kabi
hari kandi
twebwe turasegura cyababwire abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima ni kabisa ni dawa kabisa
aho gate pati tutatugeye amategeko
y'abantu benshi uziko hari ibyo best bitse uragira tuzase wewe bira vuba
wapi chance natuba muse wono
tugire ne
nyine ntarenze mwana cyane nuko inkingo tuzajya nyimaka ngo tugomba kumanza kwikora ubushaka cyane
Ndiyo,
nani? Ndiyo, chara wikoze mani.
Ndiyo, joroshi chane.
Ndiyo, chara wikoze.
Chane.
Ok, nili chotukwese, tukwa chuba hirije. Sawa wane.
Iwane.
Ndiyo, tukomba guwani jambo, nitubu jirani monyini.
Ndiyo, jatu,
nina
tukadudukora.
Muna karika mjumzi waka wanza karanjiza kufuga. Kandi mujia jie kumusubiza. Nombe kijite chelezo, chari chochi nje nzi kurushi vindi. Ndiyo, matanjira kumobu jirana avi, ya kufuga kumindi.
Kabisa.
mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi bari kuvuga n'akigize banyandabiri
ubwo zahabu kunda kunza urabe umva ikiye beka
ahubwo ukunda kumwa ndumunyagatako
bine hakuna hakuna kabisa
ngahumva kandi
turatangi
tingi basaza kibira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
Nizere
ko amaze gutumira directeur
Akusi, sasubu njeje na here imubwira ko tagomba kugikomanga n'ikinyo pfura gice nago nyumva. Ntago ujye nyumva ari.
Ihangana niba nabirenze ho gose ngo ntakunda.
Ahubwo se mukapa ko. Ako ni kagahene wazitiye hanze se kakiraho.
Wahora n'iki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire.
Se baba data we ndonje.
Ugiye mu runzi, ugiye cyakate nyine.
Ni wowe nagira muri iyi si ya rurimo
none se bite ariko wajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye
amafaranga ya Damas
ntagurangije kuyamwishyura se
oya habe n'urume yanamuhaye ubu none amereye nabi ngo nimwishyure cyangwa bibe nabi ibaze none musinkijya no mu kazi sinkigera n'iwanjye sinkijya no mu tubari two mu dusante hose nsanga yantangatanze ngo nimwishyure hose nzabaho nte koko
yewe urakomerewe byo ariko si ubundi nkuru nziza
ugiye kureba amasa neza wanjye
uyu ahubwo ivuna umwanzi
utiki
mutanga umuhitani wanjye
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishyura wajya gusinzira atinyishyura urumva kuko akwiriye iki kintu cyatuma utekana
baba data we mani ishobora byose nabo sindica n'inkoko ngo ndicuma ibaze bimenyekanye nanjye umuryango w'ukazanyenyera cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye
aha
twahita twitangura ngo tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri wanjye wakwihanganye ukanguriza n'ukuri kw'imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe data we nungutse igitekerezo
Kristina we Kristi uhita winjira mu nzu mbese
aseka narengeye inyuma y'inzu ntarahangana kigeza kuna kirya by'ingurube zanjye yumva gutika cyane mbavuga ntirekanta nsigaburira
yewe ngwino ntambe nawe umunsi uciye iki
ubigize vuba da
ntabwo nashakaga kuharara nari niyemeje kuharangiza hanyuma ejo ngasiba
ngahakira
ndetse kandi ko w'imyoza erega Kristina kuba hari ibyo ntarabwira Dorukasi nanjye ubwanjye birandemereye nzaherayo kuko mubwira ko ibyo se dukorera ari intandaro noneho ntuzi ibyabaye nguteze amatwi nzira nkuru nziza yandahiyambwira ko
atazagaruka
nanone agiye ndavuga ko intandaro ngo ari njye na Dorukasi Kristi ndakukomeza kwihererana ibi bintu bimaze kundambira Dorukasi amaze gukura ndifuza kubimubwira byibura ngo aturiye umutwaro undemereye
yo Anna Maria mwihurizo ryo kubwira Dorukasi kari we ntandaro y'ihohoterwa isakorera nyina hagata ariko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje kuturugo rw'akisangira inshoreke ye mu kapa kome ni bya burundu se maye cyangwa azashyira garuke naho ubutaha
inshuti muduteza amatwi mu masegonda make turaba tugizwe ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.